Siyavuya ngayo inyweba yokuba singaba lapha kwakhona. Sizokudumisa. Size sinike inkosi yethu imibulelo emfaneleyo ngovela kwinzulu yentliziyo yethu. Ayikho into engcono nenhle ngaphezu koba unokwenza oku ngaphandle kwenzame. Ukubulela inkosi. Ngokwezibhalo, ngokuba oko kugcwele entliziyweni, kuko ekuthethwa ngumlomo. Ukuba ezintliziyweni zethu, umbulela oya kuThixo unyuka ngendlela yokuba kuyagcwala kwaye kuchichime, ngoke kulungile. Umzana uBrenham seke wathi, ukuba ucula nje kuphela kuba kudlala umculo, xa uthula umculo, ngoku nokucinga kwakho kuyathula, yonke into iyathula ngokunjalo. Ngoko uthi, ngoko kusekhona into engalunganga, cula, wenze umemelo entliziyweni yakho, bhekisele enkosini, ngeengoma zokomoya nezango. Ndiyazi ukuthi akukho lula, kodwa entliziyweni omnye angakwenza. Noxa omnye anganokwazi ukuba akwenze, asoloko ekwenza ngomlomo, kodwa entliziyweni angakwazi ukwenza. Ke kumntu onako kwaye nekumele akususe oko kuwe. Ngako oku siyavuya. Sele sinemva kwemini exakeke kakhulu namhla. Onke abelapha usukela kwiiyure ezilishumi nesine neshumi nesixhenxe, kodwa ibilixesha esikelekileyo elungileyo. Kwaye siyathemba ukuba bonke lonke olutsha olumalunga namashumi amabini khani babani, siyathemba ukuba niye nafumana into eniya kuhamba nayo. Bonke abebelapha, ndingathanda ukubuza uba singakwazi na ukuzifaka ezinyaweni zaba bantu kwindlela yabo yokubuza imibuzo, kwindlela yabo yokuxoxa. Kwaye kuphela xa sinokwenza oko, siya kufikela kubo. Ukuba nje sibanika ithuba abantu ngokunjalo, ngoko xebe ukuba siyabathulisa abantu ngoku ayisebenzi. Kumele uphendule abantu ngokuvela entliziyweni. Ungaze uzibeke phezu komnye, kodwa soloko uzibeka ngaphantsi kwakhe. Kuphela ngoku unokwazi umphakamisa. Kulungile? Siyakuthwalisana imithwalo, kodwa oku akusebenzi ukuba sizibeka ngaphezu komnye. Isebenza kuphela xa sizibeka phantsi kwakhe. Ntsuku za ezintsha pha efama, umntu efuna ukuthwala ingxowa kumele ayibeke phezu kwakhe, akakwazi ukuhlala phezu kwayo. Ngokunjalo ke, ukuba sifuna ukuthwalisana, ngoko kumele kuqala sigobe ukuze sithi kakuhle sikwazi ukumamkela omnye. Kwaye bendivuya kakhulu malunga nobudlelwane. Kwaye xesha lokuqala kwakulungile, xesha lesibini kuyawube kungcono. Kwaye ukuba kusaqhubeka ngoko phantse ngokuqinisekileyo, kuyawube kulunge kakhulu. Siyavuya ukuba nizile. Siyanamkela ngokufudumeleyo, kwaye siyathemba uba inkosi iyakusikela sonke, kwaye uyaqaphela kwincoko kwabanye apho nangokwakho usilela into. Xa siphakathi omnye siphathi kwethu, ngoko mhlawumbi siye sicinga uba sinayo yonke into ngokupheleleyo. Ngoko uba imibuzo ethile iyabuzwa kuthi, ngoko uyaqaphela ukuba izinto azikapheleli, kodwa umbulelo kuye uThixo ngayo yonke umntu osakwaziyo ukuqonda ukuba akakafiki apho uThixo afuna ukuba abe khona. Kwaye inkosi yenze izinto ezikulu ezimangalisayo kuthi. Sithathile wasise esikolweni sakhe. Sinokuchopha phantsi ezinyaweni zakhe. Sibe sive amazwi abantu abaninzi abangangesigidigidi abangawavanga ndemangalisayo, kodwa yasithoba isemhlabeni iselithulwini. Asicinga malunga abantu bebengekabi nalo ithuba, zange bava ngako oko uthi xa kwenzayo ngoku. Omnye uyazi bakumgca ongenguwo. Inkosi ayikho phaya, ngoba aphikho inkosi kukhona ilizwi layo, kukhona isitshilelo sentando yakhe. Kodwa ngoko ukushiya kuthobekile entliziyweni, ukuba nononelelo olukhulu esisisipho sikaThixo kuko oko inkosi esiphayo ngoku kwexesha nakwakhona. Kwaye singatsho njengoPawulos, into endiyiyo ndiyiyo ngenxa yobabalo lwakhe. Kwaye ubabalo lukaThixo alukhange lulambathe kuthi. Andilungiselanga nanye into nje kuba uThixo usikelele. Kaye kakuhle kakuhle oku kwanele. Oku kakuhle kakuhle kwanele. Silungisiwe uba inkosi iyakusikelela sonke. Kwaye njengoba esifundisile kwizibhalo kunjalo ufuna usifundisa uba sikholwe. Kwaye inkosi ifundise abafundi bayo ngako oku siyavuya. Azange bafundise ngokwenzululwazi, kodwa wayesoloko ebafundisa ngokwenza. Inkosi yethu ubhaliwe kuba waqala kokubini ukwenza nokufundisa. Thina siqala sifundise, kwaye ukwenza ke oku kuyalandela. Waqala wenza, emva koko waqhubeka wafundisa. Kwaye ngokunjalo bonke bafundiswa ngoThixo, babona izenzo ezingcwele ukungqinelwa, baze bamkela imfundiso phezu kwako. Thanda ukulandela ngelizwi esilifundileyo nje, kwaye uzomangaliswa uba inkosi yethu ngokwayo yathini apha ibikuyindumiso 115 phasi ifundile. Ungazukisi thina Yehova, ungazukisi thina, zukisa igama lakho. Kubhaliwe kwivangeli kaYohane sahluko sesihlanu qola amashumi anesine ananye, andamkeli mbeko evela ebantwini. Andamkeli mbeko evela ebantwini, kodwa ndiyanazi ukuba aninalo uthando lukaThixo kuni. Nandize egameni likabawo, nina andindamkeli ukuba omnye uze ngelelakhe igama nomamkela yena. Ningathini na ukuba nako ukukholwa nisamkela uzuko omnye komnye? Nibe uzuko lona oluvela kuThixo yedwa ningalufumani. Apha sijongene neentetho ezinamandla. Inkosi yethu ngokwayehamba kulo mhlaba zange ayifune nayiphi na imbeko, kodwa wafumana ukuba abakhokeli bokomoya bathe bazitsalela uzuko ngokwabo kwintambo ende behamba pha ezivenkileni, bonke bebabulisa ayisidlo senzeka.
Ewe.
Babethatha izihlalo zembeko. Kodwa kuzuko luvela kuThixo. Ukubekwa kwinkqubo kaThixo ngokuba kuqala ngako ukuba wamkela ilizwi. Kodwa kuko oku wabengenalo unxanelwe. Kwakumele atsho ke ngoku athi kuba omnye uza ngelelakhe igama nomamkele. Kukangaphi apho sithe sagxinisa koku nabana kule mihla yokugqibela ongaphulaphulaliyo kuYesu Kristu ngokuzenzekelayo uza kuphulaphula umchasi umKristu phakathi naphakathi kungathobeli ayikho enye into. Omnye akakwazi ukukhonza iinkokheli ezimbini, ngokunjalo omnye akakwazi ufela kwiziphelo ezimbini, kwaye omnye akakwazi ukuhamba kwiindlela ezimbini ezahlukileyo okanye akhonze iinkokheli ezimbini ngexesha elinye. Kwaye uThixo ufuna ukwenza abantu abanjalo apha kuthi abahamba kwiindlela zakhe, abamkhonzayo ngeentliziyo zabo zonke. Apha kumalunga njengoba inkosi ithethile, kodwa ndiyanazi ukuba aninalo uthando lukaThixo ngaphakathi kwenu. Abantu bagcwele inkolo uvele entloko ukuya ezinyaweni, bayazi iBhayibhile pha ngaphakathi nangaphandle, kodwa bengenalo uthando lukaThixo kubo, uthando lokuba babengababingeleli bafumane imbeko banalo, kodwa banalo olukaThixo. Ngoko uthi ndize egameni likabawo anindamkeli, ukuba omnye uya kuzangelelakhe igama niyakumamkela yena. Zizithetho zesiprofeto ezinjani kulo lonke ixesha lenceba. Ungaze ucinge ukuba umoya womchasi umKristu ufike izolo linye. Hayi, umchasi umKristu uyeza nangoku, bakhona abachasi uKristu. Le migca mibini soloko yabakhona, uKayini noAbeli, uMoses noBalaam, uKristu noJudas, umchasi umKristu noKristu kwakhona soloko. Le migca mibini umahluko ucace gca, uThixo ngoko ukwicala lethu ukuba sithe sazibeka kwicala lakhe, kwaye oku kubonakaliswa ngokuthi simthande. Ukuba siyamthanda ngoku sawuthanda ilizwi lakhe ngaphezu kwawo konke, emva koko siyakwamkela, sikwamkela entliziyweni zethu. Kude kuyabuzwa kuthiwa ningakholwa kanjani nibe nisamkela uzuko omnye komnye, akho ntetho zo reverend okanye sikhulu okanye mongameli. Kuphela nje kuqaphela uThixo nesitshilelo sikaThixo kuKristu. Thina njengabantu sonke siyalingana, akukho mntu onokufuna unokuzifunela imbeko. Kosithe apha nibe ningayifuni, ningalifuni uzuko oluvela kuThixo kuphela. Cinga nje, ufuna izuko elivele ebantwini begqitha uzuko uThixo alinikayo. Bafuna ukukholisa abantu bengacingi nocinga malunga noba umntu angamkholisa kanjani uThixo. Le migca mibini ikho kude kube yile mini, kwaye siyakubona kuye kucaca ngokucaca kuza ekukhanyeni. kwicala apho abantu bame khona. Imibulelo kuye iNkosi ukuba akhona masalela angenako kwaye angayi kugoba awuguqa phambi kobhali, kodwa abantu abathe baguqa phambi kothixo baze bamthemba uthixo ngobomi babo, abayi kuguqa phambi komntu noxa ecinga uba unguthixo. Kodwa siyakubona abantu bafuna uzuko oluvela ebantwini, baye baguqa amadolo baze banike imbeko umntu oza ngegamele lakhe ngokuba bafuna uzuko oluvela emntwini. Kodwa ikhona imbewu engcwele emiselwe uzuko lukaThixo apha emhlabeni emva kokuba selizukweni, njengoPawulos atshoyo, kwaziwa kwixa elingaphambili ekudunyisweni kozuko lobabalo lwakhe, kwaye ukuba kunjalo ngoko ngobabalo hayi ngemisebenzi, ukuba kungobabalo ngoko kweso sathu uba kungabikho mntu ozozukisa phambi kothixo. Nabantu ofuna uzuko makalufumane uzuko enkosini, anike uzuko kulo uthembekileyo nenceba, lowo ofuna indawo yokuphephela na kuye. Kumqolo wamashumi amane anesitandathu ithi, ngoba namkholwa uMoses. Ukuba namkholwa uMoses ngenandikholwayo, ngoba wabhala ngam. Kodwa ukuba nikholwa imibhalo yakhe, ningakholwa kanjani nangamazwi am? Ukholo luza ngokuva, ukuva ilizwi likaThixo. Kunjalo noku siqaphele kwaye mhlawumbi sigxinisile ngenxa yabo bacinga ukuba sibeka umzana uBranham kwimihlaba engaphambili. Ndithetha ngendlela endicinga ngayo kwinzulu entliziyo yam, kwaye ndiyazi ukuba kulungile. Asiphakamisi namnye umntu, ngokunjalo asiniki imbeko emntwini. Asikhange sijongele phantsi okanye singayamkeli into uThixo ayenzileyo, kodwa sikwamkele ngeentliziyo zethu zonke, samkela lo uThixo amthumileyo, lo uThixo athethe ngaye ngokwezibhalo. Lo wamkela umprofeti endimthumileyo uyawukwamkela umvuzo womprofeti. Ngako oku asiniki zuko mntwini, sinika uThixo kuphela uzuko. Indumiso isahlo sesikhulu elineshumi nesihlanu ndingoko bauthi abentlanga, uphi na uThixo wabo, kodwa uThixo wethu sezulwini kwenze konke akholisiweyo kuko. UThixo akekho sezulwini kuphela, uThixo uthathe ukuhlala entliziyweni yakho nasentliziyweni yam ukuze enze emhlabeni oko athe wanenjongo yakho ezulwini. Ngokunjalo noku sigxinisile amaxesha amaninzi, iNkosi izilungisele umzimba ibandla elo funa uthetha ngalo asebenze ngalo. Xa isithi apha izitshixo zabo igolide nesilivere, umsebenzi wezandla zabantu, anemilomo kodwa bathethi, zinamehlo nje aziboni, zineendlebe nje aziva, zinempumlo nje azisezeli, izandla zazo aziphathi, iinyawo zazo azihambi. UThixo wethu unakukwenza konke oko, unokuthetha, unokuva, unokuhamba, unokubona. UThixo wethu unokwenza zonke izinto. Ngoku singanika umzekelo, egadini yase-Edeni wahamba, wabhala imithetho elishumi. UThixo uyakwazi ukubhala, Chikwa ingo ukalwa owa palaye. Pamu koba nabana azi ukuba ukubala kuchetu kutini. Chikwa inkosi ya pala. Kumache ibi chetu elishu. Uchiko uchiko anga teta uchiko anga ava uchiko anga zbona kalisa amelanga simsu uchiko emva kodwa masichonge kuzindoza semva simbona ba uintoni na mtlanje ya kuba intoni ngomso kwa indwa enzi leizon unakuyenza namhlanje nangomso nguThixo wethu lo, hayi into esizenzelayo ngokwethu. Sidibanise indlebe ezimbini nempumlo siyenze ngezandla zethu. Kodwa into enhle leyo ba asimenzi uThixo simbumbi, kodwa siyakhola ukuba usijalile yena. Kwaye kulapho kukhona iindidi ezimbini ezisitshileyo ezinkosi esinike zona. Bonke abanengcinga malunga noThixo baze bamlungisa uThixo ngendlela enhle, bona ekupheleni abanaThixo, banesithixo, inendlebe nempumlo. Ibonakala ingathi intle kodwa akho bumi, akho kuva, akho kubona, akho nto. Kunjalo ke ngokomoya kuba wonke umntu ongasamkelanga isitshilelo sikaYesu Kristu uzilungisela uThixo. Kwaye ndiye ndamangala kakhulu xa kwiintsuku zamva nje ndiye ndabona kwikatekizimu yamakatolika obunye bobuThixo, apho umntu abona kulo mfanekiso osisipheli ngasekunene kuhleli uyisene ntonga esandleni, ngasekunxele khona unyana enomnqamlezo kwesinye isandla, ngokubambe incwadi omnye ubambe ubeke isandla sake ngesinye encwadini ehleli kakuhle pha, enye kube khona ihobe phakathi naphakathi kwabo. AyingoThixo wethu lowo. Thixo wethu nguThixo omnye, uThixo oyinyaniso ngenyaniso, hayi ngento ecingwa ngabantu. Hayi ndiye ndanomsindo kwingaphakathi lam ndacinga ukuba abantu bangakhawuleza bamenze uThixo ngokweengcinga zabo, kodwa bonke abo baqondileyo ukuba uThixo wasenza thina kuze sidumise uzuko lwakhe abanazo iingcinga ezizezabo. Abavumeli kucinga kwabo ukuba kuphume endleleni, kodwa kunjalo bahamba kwimilando yesityhilelo esingcwele. UThixo kwimvelo yakhe ungumoya, emva koko kwisithuba sexesha wazityhila, wahamba egadini yase-Edeni wayekwintsika yomlilo. UKristu yayililiwa elalihamba noSirayeli entlango. Ngubani ufuna ukucacisa konke oku? UThixo akadingi bantu abanokucacisa oku, udinga abantu abanokukholwa abazibekayo ngokupheleleyo kwicala lakhe. Apha abave ababone abanezandla azikwazi ubamba. UThixo wethu usezulwini, unokuthetha, unokusebenza, unokusindisa, unokuphilisa, nokusikelela. Kwaye siyalinda ngoko sinako, hayi ngoba singabi namonde, kodwa sinokuthemba okupheleleyo kuba inkosi yakuza kwabangabayo kuthi. Ngokunjalo nakulaa ndawo yokungqinela okungcwelela ilizwi layo, ngokuqinisekileyo njengoba samkele imfundiso kwaye sithe sabuyiselwa kwilizwi eluqobo nokholo. Ngokuqinisekileyo inkosi ifuna ukuzibonakalisa xesha kwakhona. Inkosi ifundise abafundi bayo ukuba bakholwe kwaye ngalonke ixesha xa bengenakholwa wayebuhlungu kakhulu. KuMathewu chapter 12
but when Jesus knew it,
ngizawufunda kuverse 15, Matthew chapter 12, verse
15.
Kodwa xa uYesu wayekwazi, wazisondeza kubo, wazisusa kubo izihlwele ezininzi zalandelwa, wabaphilisa bonke. Masime kulo mqolo omnye. Wabaphilisa bonke. Yena lo ngenyaniso olandela uYesu unelungelo loba asindiswe, unelungelo loba aphiliswe, ba unelungelo loba ahlangulwe. Inkosi Yesu ayizi izotsala uSalma Gandhi emva kwakhe, kodwa abantu anokuzukisa kubo ngokomoya, umphefumlo nomzimba. Nayiphi na indlela enginyanzeleke ngayo, wabaphilisa bonke, bonke abamlandelayo, bonke abamlandelayo wabaphilisa abo. Sinokholwa oku namhla, ukuba silandela inkosi kwaye xa sifunda oku elizwini likaThixo, bonke abamlandelayo bona wabaphilisa ngoku. Thina nje abalandeli bakaYesu Kristu sinelungelo elingcwele loba sisindiswe, loba siphiliswe, loba sihlangulwe. Oku kumele sikungqine, sikungqinele ngo-amen, sithi Nkosi. Noxa singenakukholwa ngokupheleleyo ngoku, cela uncede ukungakholwa kwethu ukuze sikwamkele. Ngoku iyaqhubeka unkolo weshumi nesibhozo. Yabonani, umkhonzi wam endimnyulileyo, intanda yam okholisiwe yiyo umphefumlo wam, ndiyakumbeka umoya wam phezu kwakhe. Waye eya kuzibikela iintlanga umgwebo. Akayikuphika, akayikuqangaza, akukho mntu uya kuliva izwi lakhe ezitratweni. Incongolo etyumkileyo akayikuyaphula, nomsondo oqhumayo akayikuwucima ade awuphumelelise ekoyiseni umgwebo. Kanjalo ziya kuthembela egameni lakhe iintlanga. Lilizwi elinamandla linjani. Yaye egameni lakhe ziya kuthembela egameni lakhe iintlanga. Kuqala usindiso lalubhekiselwe kumaJuda, kwaye kubhaliwe ukuba usindiso luvela kumaJuda. Nonke niyazi balivela kuThixo, kodwa amaJuda ngoko awazange balamkele, ngoko wajika kwajonga kwintlanga. Inkosi yethu umoya kaThixo uhleli phezu kwayo, ukuze zonke izithembiso ezabhalwayo malunga naye zizaliseke ngaye. Kuthi umoya omnye kaThixo kumele uthembele, kungabikho kunqangaza, kungabikho kukhwaza, kungabikho kuphela inkonzo ethe ngamandla kaThixo ebandleni, ebandleni lenkosi ekumele lithwala. Phaxa kukho unqangatha nokukhalaza, xa izinto ziviwe kuba abantu ekumele ukuba wonke umntu ongena kuyibeka into kulungiselo kaThixo kumele ukuba arhoxise. Awunokucinga okanye ubone ukuba kumonakala onjani owenziwayo kuko oku ixesha kwakhona anye.
There is hope for all of us. But we want to reach
kanye abo kumele benze njalo basilela kakhulu ekukhonzeni uThixo kube kakhulu kodwa likhona ithemba kuthi sonke kodwa sifuna ukufikela ngenye imini apha kulo mgangatho apho zonke izinto ezenza ububi yonke into ema endleleni yomnye nomnye ukuba singayivumeli uba inyuke nakanye kodwa uba wonke umntu afumane indawo yakhe akukho kuxoxa nakanye akukho kukhwaza kuqangaza akukho umntu uyakwenza ilizwi lakhe livakale nangayiphi na indlela ngaphandle koba unento ba ayithethe eyintsikelelo ke leyo kwabanye kukangaphi siyithethile nje Nkosi senze intsikelelo kubana othe waba yintsikelelo kwabanye uThixo ufuna usisikelela ukuze sibe yintsikelelo kwabanye akayi kuphika akayi kunkqangaza ingcongo letyumkileyo akayi kuyaphula nomsondo oqhumayo akayi kucima Nkosi yethu iza kugqiba lo msebenzi inoloyiso ayingofele lezinyo lomnye kodwa ngoloyiso olukhulu njengoko weyisayo ukufa nesoko neomtyholi ngokunjalo wavuka ngosuku lwesithathu kwabafileyo emva kweentsuku ezingamashumi amane nabonke abo wavuka kunye nabo angena ezukweni ngokuya kwenza njalo ekubuyeni kwakhe njengoba athe wabonakalisa uloyiso lakho olupheleleyo Paulus uyabhala ukuba akukabonakali uba zonke iintshaba zakwenza izihlalo zenyawo ngoba utshaba lokugqibela kukufa kude kube ngoku siyakuqaphela kuso sonke isingcwabo ukufa kusoloku kulapha uthatha amakholwa nabangakholwayo kodwa njengoba sigxinisile amatyeli amaninzi kakhulu kwintshumayelo kuyohane isahlo seshumi pa inkosi iyathetha malunga nabaprofeti abo ilizwi lenkosi kuthe lafikela kubo kuthe ningoothixo kodwa niyakufa njengabantu ngokwasemhlabeni sibona umqondiso kwesinye isandla ningoothixo kodwa niyakufa njengabantu kodwa ukufa ayiso siphelo ukufa kuyafana iibhokisi zinamaxabisa afanayo kwabakholwayo nabangakholwayo ngabangcwabi abanye ukufa okunye ayiso siphelo eso ngako oku akupheli kuba singavuya sibe njani uba ukholo lwethu kuThixo ophilileyo obukuYesu Kristu Nkosi yethu nje weyisa ukufa weyisa isoko umzimba wekholo uswelekile kwibhokisi ngendlela azathi angcwatywe ngayo kodwa umntu okholwayo akekho kwibhokisi kuphela yintente le abehleli kuyo ikholwa liyadlula lidlulela eparadesi elizukweni inye inkosi iyawugqiba umsebenzi wayo inoloyiso emva koku intetho emangalisayo ziyakuthembela ngegama lakhe iintlanga ziyakuthembela ngegama lakhe noxolo lwezono lushinyayelwe kuzo lonke ilizwe qale iYerusalema ngako oku sisakwenza namhla singaqhitsela emthwini ukuzinikela kukhulu kobabalo kothixo wethu egameni lenkosi osithanda kakhulu osihlanguleyo osithwalela umsebenzi awuphumelele ngoloyiso ngamanye amaxesha akubonakali ngolo hlobo basinokujonga kwizinto ezibonisayo ngoku singathi inkosi kuyawuphela kanjani kuyawuba njani kodwa senza njengomoses nanjengoabraham abonke abakhonzi nabantwana bendoda kwathixo asijonge kwinto ezibonakalayo kodwa sijonga kuye lo ungenakubonakala njengoba sinokumbona emva koko sizive singcono ngokuvela amandla amatsha kukholo lwethu ungafihlisi okutsha simile somelezekile ngokholo lwethu into esiyifundileyo kulwesithathu odluleyo ongokuhlwa kumateyu 13 ithi kumxolo wamashumi amane ananye nyana womntu uyakuthumela izithunywa zakhe ziyakuhlanganisa ebukumkaneni bakhe zonke izinto ezikhubekisayo nawo benza okuchasene nomthetho ayakwandula ke ukubaphosela emlilweni apho kuyabakho ukutshixiza kwamazinyo ize ilanga lobulungisa libengezele kubo bonke ubukumkani lo unendlebe yokuva makave ukuba sihamba nelizwi siye kuko okuya sikufundileyo kulwesithathu odlulileyo kumatewu sehlo seshumi nesibhozo umxholo wesibhozo nabanothe wakhubekisa omnye kwabancinane abakholwa kum kuyawuba ngcono kuye ukuba sivile ngeli gama lithi sikhubekiso inkosi ibhekisela kwabangabayo uba nabanokukhubekisa abancinane abakhubekisa abakholwa kum kuyawuba ngcono kuye abelungelwe kanye kukuba anxitywe ilitye lokusila entanyeni ajulisele esazulwini solwandle yumqolo wesithandathu kuthi umateyu 18 umateyu 18:6 ke othe wakhubekisa noko amnye wabancinane wakholwayo kuye belungelwe kanye ukuba anxitywe ilitye lokusila entanyeni ajuliselwe enzulwini yolwandle ukuze bangaphindi babuye kwakhona bavuke ndiyithetha ngendlela kanye uthixo ayithethe ngayo eze ayizontshumayelo nje ezithuthuzelayo esizishumayelayo apha ngamazwi angcwele la enkosi yethu abantu abanjalo abaze sisikhubekise ebukumkanini bukathixo phakathi kwabantu bakathixo kwaye mhlawumbi baze baqhayise emva koko ukuba benze into abayi kulahlekelwa yiyo hayi iyure ilapha kwixesha apho ameva abotshiwe yonke into zonke ezikhubekiso konke kuya kususwa emva ko konke ekupheleni kumele kuvele ibandla likathixo elithwala igama lakhe ngobulungisa ngokuba ufuna ukuzibonakalisa phakathi kwabo iyaqhubeka eli linqaku abantu abanintsi abangaliqondiyo kuko konke ukulukuhla kukhona umoya wokulukuhla osebenzayo kuko konke ukuqhekeka kuyo yonke ingcaciso elizwi kuko yonke imfundiso engavela ebhayibhileni nolwazi ingaba sisikhubekiso ebukumnganeni bukaThixo. Paulo siyabhala kumaGalati, heya kuye lo onilukihlayo uya kuphendula. Yeya kwihlabathi ngenxa yezikhubekiso, ngoba kumele uba zizizikhubekiso. Kodwa yeya lo mntu izikhubekiso ezizangaye, ngoko ke kuba isandla sakho okanye nyawo lakho liyakukhubekisa, qhawule ususe kuwe. Kungcono kuwe uba ungene ebomini ungaphelelanga kunokuba ube nezandla ezimbini, benenyawo ezimbini, ube uzawuphosela emlilweni ovutha ngona phakathi. Ube ilihlo lakho liyakhubekisa kunjalo. Qolweshumi ke ngoku thilumkani ukuba ninganyelisi namnye kwabancinane, kuba ndithi kuni izithunywa zabo emazulwini zihlala zibubona ubuso bukabawo semazulwini. UThixo usimisele kuba sibe sebukumkanini bakhe. Ubonile kwangaphambili ukuba izikhubekiso nolahlekiso liyakuza. NgoJudas kwaxelwa kuba uyawuba nguye lo kwaye kubhaliwe kwathiwa kungaba ngcono uba umntu onjalo ebengenawuba akazalwanga. Kodwa ukuze kuzaliseke isibhalo kukangaphi, sigcinisa kukho oko kuMathewu isahlo samashumi amabini anesine uba izinto zizawusondelana kakhulu. Asidingi uba siye kwihlelo elikhulu, kumele nje sifunde kwimbali yebandla uba utshaba aluphelanga nakuye nayiphi na intshukumo. Wangoku kumjikelo wokugqibela akayi kuyiyeka, kwaye soloko esazi ukuba naphi apho uThixo aqala khona ukusebenza kulapho uyawuqala khona ukwenza ubuqhetseba obuthile. Bonke abanye ngabatsala abatsayela kwicala lakhe. La mazwi kakuhle kakuhle abaluleke kakhulu, kwaye iNkosi ifuna ukusifundisa isifundo malunga nokholo. Ngela xesha wayingonelisekanga nakanye ngabafundi bakhe, ngoba zange babeka igunya elingcwele emsebenzini. Kwaye wathi, kode kube nini na ndininyamezele. UMathewu isahlo seshumi enesixhenxe, uMathewu isahlo seshumi enesixhenxe umqolo weshumi nesithandathu, pha le ndoda ithi, ndithe ndamzisa kubafundi bakho babanako ukumphilisa. Waphendula ke uYesu wathi, sizukulwana ndini singakholwayo sigwenxa, kodwa kube nini na ndinani, kodwa kube nini na ndininyamezele, mziseni ku apha. Aza uYesu wayikhalimela, yaphuma kuye idemoni, waphiliswa umntwana kwangelo lixa. Bandula beza abafundi kuYesu bebodwa bathi, bekungani na ukuba singabi nako ukuyikhupha thina. Wathi ke uYesu kubo, bekungenxa yokungakholwa kwenu, kuba inene ndithi kuni, beningathi ninokholo olunjengokhozo lwemonstadi, nithi kule ntaba, suka apha uye phaya, isuke, kungabikho nto iya kuninqabela. Eli lizwi awunokulifunda ungakhange ucinge ngolungiselelo olungenakufaniswa lukamzana uBranham, kwaye ndiyaqonda kakhulu nakhulu uba kutheni soloko evumela uba kuculela chorus ithi, kholwa kuphela ukholwa kuphela. Zonke izinto zinakho ukwenzeka kulo ukholwayo. Wazibeka ngokholo kwicala likaThixo, kwizithembiso zelizwi, kwayonke into eyayichasene nelizwi wayibiza ukuba bubuxoki. Kwaye izithembiso zikaThixo wazijonga ukuba ziyinyaniso. Ngoko wamnika imbeko uThixo ngokholo nangezenzo. Apha abafundi babengenakumphilisa umntu ogulayo, kwaye umntu owaya kuYesu uyabona uba uthini kwabangabakhe, uthi nina sizukulwana esingakholwayo sigwenxe. Uba inkosi inokwenza intetho enjalo kuwe okanye kum, besinokucaphuka kude ibe yimini yokugqibela kubomi bethu. Kodwa kubhaliwe ukuba ukholo lungenamisebenzi lufile ngokunokwalo. Xa into ifile, ngoko sifuna ukuyingcwaba. Omnye wethu awushumayela ke ngoku umyalezo wesingcwabo. Sifuna ukwenzani ngokholo olufileyo? Singazivumela singcwatywe nalo into esiyidingayo. Lukholo luphilileyo, kwaye ndiyawutsho nje, ukholo kuThixo ophilileyo kumele ibe lukholo oluphilileyo. Ukholo kwisithixo esifileyo lukholo olufileyo olo. Isithixo asivi, asiboni, akho nto, kodwa uThixo nguThixo ophilileyo. Kwaye ngokube nguThixo ophilileyo, ngoko ke ukholo lwethu kuye lukholo oluphilileyo. Kwaye kuba lukholo oluphilileyo, ngoko kukhona ukuva, kukhona ukubona, kukhona ukubamba, kukhona ukuhamba. Ngoko sidliswa ubomi ngokholo kuYesu Kristu inkosi yethu, njengoba kubhaliwe ngovuko lukaYesu Kristu kwabafileyo. Oh, nina bangakholwayo, oku kubhekisele kubafundi bakhe, kubalandeli bakhe, oku kuthetha namhla kuthi, oh nina makholwa, kodwa kube nini na nisafuna ukuthandabuza, nishiyeke ekungakholweni, ningakholwa, njengoko sitshoyo isibhalo. Oh, nina sizukulwana esingenalukholo esigwenxa, kodwa kube nini na ndinani, kode kube nini na ndininyamezele. Singava kanjani ukuba inkosi ingathetha nathi ngale ndlela? Kode kube nini na ndinani, kode kube nini na ndizamazamana nani, kodwa kube nini na ndithetha nani, ndinifundisa, ndinazisa amazwi kaThixo, kodwa kube nini na oku kuqhubeka ngani? Zingekho iziqhamo ezingcwele zinokubonwa nokuviwa, zintanda. Sonke sijongene ngoku noluvavanyo lukhulu apha inkosi ithethileyo nathi, kwaye kude kube lapha yanele anelisiwe na ngathi simamela kakuhle sizikhole izinto asixela zona. Kodwa ngoku ufuna ukuba sihambele phambili ngokholo. Inkosi enye phamba iwushiye lo mhlaba thethile, thethe le ntetho inamandla ethi izenzo endizenzileyo niyakuzenza nathi nemikhulu. Ngokuba ndiyakubawo kumele kufikele kwinqaku loba ukholo lwethu luneenyawo ezimbini ezisegazini, amehlo amabini asegazini, izandla ezimbini ezisegazini, kuba ukholo lwethu lukwazi ukuhamba ngokujonga phezulu kuThixo ophilileyo. Ukuba sithathe amaqhawe okholo njengemizekelo yethu, lithi Nkosi inene siyasilela, asikenzi nakanye ukuba sikuthathe elizwini lakho. kodwa ngoku sifuna ukwenza ngokholo. Abafundi bambuza ithi ubafika abafundi kuYesu ngokufihlakeleyo ecaleni, bathi babelumkile. Azange babuze xa sonke isihlwele sasibangqungile. Babesazi ukuba yintoni ekumele bayithethe noYesu, oku bakuthetha kuye xa bonke abanye bengabajikelezanga. Singafunda into ezininzi sekhaya njengesifundo esinamandla. Ukuba sifunda amazwi kaThixo ngokuqaphela, siwava, siwathabathele entliziyweni, beza kuYesu xa isihlwele sasingasajikelezanga, yayinto ababefuna ukuyazi ngokunokwabo. Ukuba sinokucalula ngawo onke amaxesha uba yintoni ekumele ithethwe phakathi kwabantu, yintoni ekumele ithethwe egumbini, yintoni onokuyithetha phakathi kwabanye abantu, yintoni onokuyenza, yintoni ongenakuyenza ukuba ukwazi umisa kakuhle yonke into xesha elizayo, ukwazi ukwenza izigqibo ezilungileyo. Emva koko waphendula wathi, kungenxa yokungakholwa kwenu, yayingekongenxa yesono esikhulu okanye kodwa kwakungenxa yokungakholwa kwenu. Akenzi izisolo ezikhulu uthi nje kungenxa yokungakholwa kwenu. Noba sonke siyakuvuma ukungakholwa oku, ndiyakuthandabuza, kodwa sinyaniseke ngokwaneleyo ukuba sithi, Nkosi, ukholo lwethu belubuthathaka kakhulu, ngendlela ethile siye salibazisa, khange silibeke ithemba lethu ngokupheleleyo kuwe ngendlela ebekumele senze ngayo, kwaye khange sikunike imbeko ngokholo lwethu oluncinci. Ngoko ke abazibonanga iziphumo ezithenjisiweyo kumakholo oku kukho kude kube namhla, kwaye kuyawubakho kude kube sekupheleni. Ngokuba siyazi wakuphela kungenxa yokungakholwa kwethu, ukholo lwethu oluncinci, ngoku lo meko kakuhle kakuhle ingaphindaphindwa. Njengoba sele kuthethiwe, iNkosi isithathe yasa esikolweni sayo, ithe yasixolela. Isono sethu sicanyagushelwe, isono sethu sixolelwe, sithe saba ngabantwana bakaThixo, silibonile ilizwi salamkela ngaphakathi kuthi, kwaye elizwi ngenyaniso aliyi kubuyela lambatha, kodwa ngoku kumele ukuba lube ngomntu ngokomntu. Njengoba kunjalo kulo lonke ukholo, uThixo wanika inani lezithembiso eziya kuzalisekiswa ngabo. Ngokuqinisekileyo ilizwi likaThixo lizaliseke ebantwini bakaSirayeli, kuzo zonke iintlanga, kuwo bonke abantu nelwimi, kwaye kuyo yonke into, kuzo zonke iziprofetho zeBhayibhile ziba yinyaniso phambi kwamehlo ethu. Ngokuqinisekileyo ngokunjalo eli lizwi elimalunga nebandla lingangenzi kukhetha, ngoba lonke ilizwi elivele emlonyeni kaThixo aliyi kubuya lilambatha, kodwa liya kuphumelelisa oku Thixo akuthumileyo. Xa uThixo wathetha kwenziwa, xa wayalela kwenzeka. Uba ilizwi leNkosi lithe laphuma emlonyeni wakhe kwibandla, ngoko siyazibuza ngokuhlwa nje, ingaba linokubuyela lilambatha kuye na? Hayi, kumele liphumelelise oko umlomo wakho ongcwele akuthethileyo ngaso esi sathu kwathethwa, ukuze lingabuyeli lilambatha kuye, kodwa ngalo ibandla ilizwi lesithembiso lifumane ukuzaliseka kwaye lingaphumelelisa oko belithunywe ukuba likwenze. Singakhona, ayikho enye indlela ekhokelela ekuphumelelisweni. Umlomo kaThixo ngumlomo wenyaniso eqinisekileyo. Awumelanga uba kurhoxiswe ilizwe elinye nasinye isithembiso. Uthethe kakuhle oko abhekisela kuko kwayibhekisela koko akuthethileyo. Namhla ufuna ukusazisa ngenxa yokhololweni oncinane akukenzeki obukhulu ngoku, kodwa kwela xesha wayenomonde ngokunjalo unjalo kuthi kude kube yile mini. Kodwa inye into ekumele yenzeke, kumele sibe nokungangoniliswa okungcwele, singabi nokungafihlisi entweni esele siyamkela, kodwa sibulele uThixo ngayo yonke into ngokuvela entliziyweni sithi, Nkosi, into ebingekazaliseki useya kuyizalisa kwaye siyawubona uzuko lwakho. Itsho nje apha kakuhle ukuba nitena nokholo olunjengokhozo lwe-Mondstadt, niyakuthi kule ntaba, funquleka uye kwenye indawo, kuya kufunquleka kwaye akukho nto eya kungenzeki kuni. Thina njengamakholwa soloko sithi enkosini akukho nto engenokwenzeka, inkosi zange yenza impazamo, loo nto ayongxoxa, akukho mntu oyithethileyo loo nto. Namhla ngumbuzo othi siqondile na ukuba uThixo Somandla uyilungise yonke into kwaye ufuna ukuzukisa ngalo ibandla, ufuna ukuphumelelisa ilizwi lakhe ngaye. Kuwe akukho nto engenakwenzeka. Akathi kum akho nto enakwenzeka, uthi kuni, kuwe nakum. Singobani ke kakuhle kakuhle? Singabantwana bakaThixo, kwanjengabantwana bakaThixo sizindlalifa zikaThixo, indlalifa kunye noKristu Yesu. Njengabantwana bakaThixo sithunyelwe sabuyela kumgangatho ongcwele. Sinamalungelo, sinemisebenzi, samkela izithembiso kwaye ezi zimele kwaye ziya kuzaliseka. Ndinokungafihlisi njengaloo nto ngokuba ndikufumane ilizwi likaThixo. Bendinoba nengxaki ekukholweni, ukuba bendinoba nengxaki elikhulwini uba kungakhona umntu ebenokwenza isaziso ngethole, bekunoba nzima uba ndikholwe. Kodwa uba kubhaliwe apha elizwini kaThixo, loo nto ke singaxhomekeka kuyo. Akukho nto engenongenzeki kuni, kuni nina balandeli bam, bafundi bam, nina nina enikholwa kum, kuni akukho nto engenongenzeki. Singakholwa ku, singaye kwamkela ngaphandle kwenzame, ngokulula nje ukholo. Kodwa ukholo kunjalo ke kwixesha nakwakhona silibonile kulungiselo kamzana uBranham. Wama phaa eqongeni wathi, ndindedwa andinakuncedeka njengani nonke. Emva kokungesaquphe wathi, ayisindim osebenzise sipho, kodwa nina enithe nava ilizwi, nini abaza kwenza sipho sisebenze. Kuphela apho uThixo anokusebenza ukholo kwisihlwele pha, isipho somoya sinokusebenza. Akekho umntu onokuza phambili athi ngoku senza oku senze okuya emva kokubenye into. Indoda enjalo yakwaThixo ayizange yabakho. Abalinganise bazi kakuhle ukuba kumele bathini, ngokunjalo bakuthethe ebantwini, kodwa kubo asiba yinxalenye yabo kude kube sekupheleni. Sifuna emva kuba sithe sava sakhola ilizwi eliluqobo kaThixo, sifuna uba namava ngokusebenza okuluqobo lukaThixo. Kuko oko kuhleli intsebenziswano ubunye phakathi kwelizwi elishunyelweyo nathi sonke esithe saliva, uba ukholo ukuthi lungaba ngamandla kaThixo ukuba sifumane ingqiniseko. Ewe Nkosi, ukuthethile zonke izinto ziyawukwenzeka kuthi, uba kusetyenziswe oko kubhalwe indlela uluhlu olubhalwe apha, akho nto engenawukwenzeka kuni. Kwaye ubonile uba ubhekisele entwenini. Omnye angafunda ezinye izinto nenkqwithela na yonke into xesha kwakhona. Okunjalo ngokuphindaphinda kwesonka amawaka amane namawaka asixhenxe noba kweyiphimeko, iNkosi yayinomdla ekwakheni ukholo phakathi kwabangabakhe, ngoba ukungakholwa solo kwanele ehlabathini ngawo amazwi akhe, ngazo izenzo zakhe, ngalo ulungiselo lwakhe, ngako ukusebenza kwakhe, ngayo imfundiso yakhe nantoni na ayenzileyo. Kwakunenjongo yokukhulisa ukholo kwabangabakhe nokuba misa kwakhona, umisa khona ukholo kuThixo. Wathi, niyakholwa kuThixo, kholwani ngokunjalo nakum. Wayefuna ukuba abantu bamkholwe ngenhliziyo yakhe yabo yonke. Ngela thuba zonke izinto zinako kwenzeka, kuba watsho zonke izinto zinako kwenzeka kulowo ukholwayo. Ngoba kulowo ukholwayo khona indlela eya kuThixo usomandla. Singenalo ukholo asinakuza kuThixo nakanye. Siyamthuka uThixo xa siza phambi kwakhe singakholwa sinokuthandabuza. Nabani ufuna uza kuThixo kumele akholwe ukuba unguye, kwaye ungumvuzi wabo bamfunayo, abanike oko bakucelayo. Ingaba elayilo lizwe elimangalisayo elinye elixabiseke kakhulu kunelinye, kwaye lonke ngalinye inyaniswe eluqobo. Awumelanga uba senze ukukhwaza ngako oko singabonalisi mandla athila phambili. Hayi, amandla kaThixo aselizweni lakhe, kwaye ukuba silwamkela ilizwi lakhe ngaphakathi kuthi ngoko ivangeli kaYesu Kristu obethelelweyo iba ngamandla kaThixo kuwe nakum. Kwaye into engawo amandla kaThixo oko asifuni ukwazi nje ngenzululwazi, ngoko sifuna uba namava ngako. Ingaba sikulungele uba sikhole uThixo? Ingaba silungile uba sikhalinyelwe sithi Nkosi? Uba siqaphela kakuhle ngoko ukukhalinyelwa kunye kubhekisele kuthi namhla, uthi kuthi ngothando, nina sizukulwane esingakholwayo esigwenxa soloko silungile. Ewe, soloko silungile. Kwaye iNkosi ithi, oh sizukulwana esingakholwayo esigwenxa, kodwa kube nini nandi nani, kuyawude kube nini nandi ninyamazele, kodwa kube nini. Ndingathi Nkosi, iba nomonde kunye nam, iba nomonde kuthi ude ube nawo konke oko wena ukuthembisileyo, ude ukwazi ukusebenza uba ilizwi nezenzo zihambisane, kwaye kuThixo soloko lolo hlobo. amazwi emisebenzi soloko evumelana kakuhle. Inkosi ingaphumelela na ekususeni zonke into ezibhithisayo, sonke isikhubekiso, yonke into enento yokwenza nolahlekiso, yonke into thabatha isuse endleleni. Njengoba amanye amaxesha ndisitsho enkosini ngendlela yobuntwana bam, ithi inkosi ndilungise, ndilungisele indlela ukuze ndikwazi ukuyilungisela wena kwakhona. Siyazi uba ngamanye amaxesha sifuna uthetha nenkosi umntu xa efuna uthula intliziyo yakhe kuye. Oku singakwenza yanga namhla kule nkonzo, kuthi sonke ovela kwicala likaThixo sithi ngonaphakade siqonde ukuba sinokumnika imbeko uThixo kuphela ngokhona. Amen. Asimeni ngenyawo sithandazeni. Dize kuwe omfana kaThixo ndiyeza, ndiyeza.
Because we know that you made
bawethu semazulwini silivile ilizwi lakho. Kwesinye isandla siye soyika, kwesinye isandla siye sathuthuzela, kwaye sinokungafihliso okupheleleyo ngoba siyazi ukuba wenze okunintsi kuthi ukuba ungasishiyi endleleni. Uyahamba indlela yakho kunye nathi kude kube sekupheleni, kwaye iya kugqiba umsebenzi wakho owuqalileyo kude kube yimini yokubuya kwakho. Nkosi ethembekileyo, ngakungakholwa nokholo oluncinane siye sabopheleleka, kwaye khange sikwazi ukubahlangula abo bebebophelelwa. Nkosi, sinike inkululeko yokomoya apho sinokushukuma kwimilinganiselo yelizwi lakho, nayo yonke into efuna ukusibamba isikhonkxe yange ingavuthelwa egameni lakho. Ngawo amandla akho, owu Nkosi, ngoba kuphela ngoko ukuba sithe samkela inkululeko epheleleyo yabantwana bakaThixo, ngoko sinako uhlangula abanye abadinga ukuhlangula. Nkosi ethembekileyo, yenza kuthi abahlanguliweyo, abanikelweyo, abantu abo unokubala kubo, abo unokuxhomekeka kubo. Oh Nkosi ethembekileyo, ukungathembeki kwethu kuyaziwa kuwe. Ukusilela okukuthi kodwa sijonga kuwe. Haleluya. Indumiso, imbeko nodumo kulo igama lakho. Nkosi ethembekileyo, uthethile ngendlela emangalisayo ukuthi siya kuqonda. Iintliziyo zethu amaxesha amaninzi ziyavutha ngokuba uthethile nathi ngendlela ecace kakhulu. Ngoku sifuna ukujongana nomsebenzi kwaye nokubuyiselwa okuphelekwa konke oko kuthe kwalahleka ebandleni. Oku sifuna ukubona Nkosi, sithethile ngako, shumayele ngako. Yanga umoya weNkosi uThixo ungaphumla kuthi ukuze sikwazi ukushumayela kumakhonkxwa. Nikhululekile. Haleluya. Indumiso, imbeko nodumo nozuko bekho kwigama leNkosi ukuze sikwazi ukuthi kwabagulayo niphilile. Haleluya. Nkosi ethembekileyo, unguThixo wethu, uthe wahlangula amakhonxa ubakhululile uphumelelise yonke into. Hallelujah. Indumiso, imbeko nozuko kulo igama lakho elimangalisayo. Nkosi.
Into the higher dimension so that we believe and trust.
Ayiko kuncamela xa sinika imbeko kuwe ngokholo. Sindisi, susa konke ukusilela nokukholo ncinane nokungakholo. Usithumele kunqanaba eliphezulu ukuze sikholwe sikuthembe. Inkosi ethandekayo, ukuze sithi kwabalahlekileyo,
haleluya,
inkosi inisindisile, ukuze sithi kumakhonxa, inkosi inikhululile, ukuze sithi kwabagulayo, kwaye sinakukwenza. Haleluya, kuba kuyinyaniso. Inkosi iniphilisile. Haleluya, ndumiso, imbeko nodumo kuThixo wethu. Oku sikutsho ngokubhekisele phezu kwelizwi lenkosi. Kugqityiwe. Haleluya, indumiso, imbeko nozuko ukuba unokukukholwa. Usengathi ngokuhlwa nje ulubona uzuko lukaThixo olupha uba ilizwi lakhe lingqinwe njengenyaniso ngaphakathi kuwe. Haleluya, indumiso, imbeko nozuko nodumo kuye uThixo wethu, usuka ephakadeni kuye ephakadeni. Haleluya, haleluya. Makabongwe uThixo, makabongwe uThixo. Nkosi, vumela imbewu ehlwayelweyo ukuba idubule. Vumela imvula kunye nelanga uba liwe phezu kwayo, Nkosi ethembekileyo, ukuze uthi wena uzukiswe. Asifuni imbeko, hayi, hayi Thixo wam. Siphuma ngaphandle kwesixeko ukuze sithwale uhlazo lakho. Uyakunika imbeko, uzukiswe, ukuze abangakholwayo bangathi uphi uThixo wenu othe wenza izenzo ezikhulu. Iphi inkosi? Oh Thixo thembekileyo, siyabulela, siyabulela, siyabulela. Unendlela emangalisayo kwibandla lakho. Uhamba kunye naye kude kube sekupheleni. Haleluya, kwaye isiphelo siyawuba sizukile ngaphezu kwesiqalo. Oh Thixo, sibulela kakhulu ngayo zonke iinzame othe wazenza kunye nathi. Enkosi uba sinokukholwa, siyabulela ngako kungena okukhululekileyo kwitrone yobabalo. Siyabulela ngegazi elaphalalayo lemvana. Siyabulela ngelizwi lakho. Siyabulela ngomoya wakho osikhokela kuyo yonke inyaniso. Oh, siyabulela ngokusebenza kwakho kunamandla. Siyakholwa ukuba ilizwi lakho alibuyeli lilambatha. Ilizwi likaSirayeli liyakuphunyeleliswa kuSirayeli oku kukubandakanyayo, ilizwi elibhekiselwe kwibandla lakho liyakuphunyeleliswa kuye oko ukuthethileyo. Haleluya, udumo, imbeko nozuko kwigama lakho elimangalisayo. Silapha mongamelo tembekile start senze uba sikwazi ukuza kuwe ngokhona senze uba sikwazi ukuqonda ukukhokela komoya wakho Nkosi sebenza ngendlela yoba sonke sibe namava sikuve kuwe othixo akube kumbulelo kulo lonke phakade amen.